aan ku horeyna tirinta codadka doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa weli socota, iyadoo qaar ka mid ah degmo doorashooyinka la soo saaray natiijo hordhac ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin degmooyinka Salaxley, Gar Adag, Xudun, Saylac iyo Lughaya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 23-kii bishii May ka dhacday Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada, ayaa waxaa soo baxay qaar ka mid ah degmooyinka gobollada qaar la soo saaray natiijadooda. Tusaale ahaan, gobolka Maroodi Jeex oo 4 degmo ka kooban ayaa degmada Salaxley, guddiga doorashada ee degmada Salaxley, ay soo saaray natiijadeeda. Natiijadan oo ah mid hordhac ah, degmada Salaxley 3 xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada ee degmada Salaxley uu tilmaamay. Xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa helay 4 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Salaxley. Xisbiga Wucid ayaa helay 3 xildhibaan, halka xisbiga Wadanina uu helay 2 xildhibaan. Degmada Gar Adag ee gobolka Sanaag ayaa iyadana la soo saaray natiijada hordhaca ah ee degmada doorashada. Xisbiga Kulmiye ayaa ku guuleystay sida qoraalka guddiga doorashooyinka ee degmada Garada ka soo baxay ku cad 4 mudane, halka xisbiga Wadanina uu helay 3 mudane, xisbiga Wucidna 2 mudane. Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Togdheer, Farxaan Cilmi Cali, ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmada doorashada Burco, iyadoo guddoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka Buuhoodle iyo Oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan oo ay socoto. Guddoomiyaha la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay
faaka oo ay bishu tahay 2006 2022-ka waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Burco. Waxaa shalay ta soo xarooday oo si nabadgelyo oo Ilaahay subxaana wa tacaala anugu mahadcelinno ku soo xarooday oo kusoo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada Burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada Buuhoodle oo ka koobnaa 83 sanduuq. Waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada Oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 48 sanduuq. Ilaahay subxaana wa tacaala talada iyo mahadda ayaa Ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd. Intaa ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkiseenba shaqaalaha ka shaqaynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doono oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaatadana loo geliyo. Kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumishku ay isla saxaan la soo saariyo markaa natiijada goobtaas soo saxa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inta ka dhibanna inuu Ilaahay subxaana wa tacaala loo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawsha meel fiican bay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale, degmada Burco, degmada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyaasha degmadu.
Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac oo aan la xidhiiday ayaan weydiiyey qoraalada ka soo baxay degmada doorashooyinka Salaxley iyo Gar Adag, isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhaca oo ay soo saareen guddiga doorashada ee degmooyinkaasi. Dhinaca kale, degmada Hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabantay saaka iyadoo la filayo in 2 maalmood ku dhowaad ay socon doonto. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac ayaa u sheegay VOA in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmada doorashada Hargeysa. Guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay, islamarkaana gacanta lagu hayo. Dhinaca kale, goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ka dhacday 23-kii bishii May ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 23-kii May Soomaaliland ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala. Greg Millis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada Hargeysa, waxa uu kaga hadlay doorashadaasi, sidii codbixintu ay u dhacday, iyo diyaargarowgii guddiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashada u diyaarsanayd.
The 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and credible.
Koobiye soddokii bishii May, doorashadii Soomaaliland ka dhacday waxay ahayd mid xora, xalaala,
isla markaana aamina waxa kale oo ay ku aamaneen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland u diyaar garowga iyo hanaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba goob joogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya isla markaana ay kala durkaan mastaafo taasoo aan ka muuqanin buu yidhi markaanu kormeernay goobaha cod dhiibashada ama cod bixinta xisbiyada Soomaaliland ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursado isku mid ah isla markaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya dadweynaha Soomaaliland ayaa weli aad ugu dheg taagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 13 May gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex oo halka ugu ballaadhan codadka ugu badan laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa